Genesis 33 verse 1. UJakobo waphamisa amehlo akhe wabheka nangu Isawu eza enamadoda angamakhulu amane. Abantwana abahlwanisela oLeya noRaheli nezincikazi zombili. Verse 2. Wabe izincikukazi nabantwana bazo ngaphambili. ULeya nabantwana bakhe ngasemuva, uRaheli noJosefa ngasekugcineni. Verse 3. Yena uQobo wadlulela phambi kwabo, wakhothamela emhlabathini kasikhombisa, waze wafika umfowabo. Verse 4. Isawu wagijima kumhlangabeza, wamgona wawangasentayeni yakhe, wamanga, bakhala. Verse 5. Waphamisa amehlo akhe, wabona abesifazane abantwana wathi, bangobani labo onabo na? Wathi, bangabantwana uNkulunkulu ayiphe bona inceku yakho ngomusa. Verse 6. Zaza zisonda ezincikukazi, zona abantwana bazo bakhothama. Verse 7. Wasondela noLeya nabantwana bakhe bakhothama, ngasemuva wafika noJosefa enoRaheli bakhothama. Verse 8. Wayesethi, uqondeni ngawo wonke lombonda engihlangana nawo na? Wathi, kuba ngifumane omusa emehlweni enkosi yami. Verse 9. Kepha u-Isa wathi, kunokuningi mfowethu, okwakho makube ngokwakho. Verse 10. UJakobe wathi, hayibo, uma ngifumene omusa emehlweni akho, samukele isipho sami esandleni sami, ngokuba ngibone ubuso bakho, esengathi ngibona ubuso bukaNkulunkulu, wathokoza ngami. Verse 11. Mawusamukele isibuso sami esiletha kuwe ngokuba uNkulunkulu ungenzela umusa nangokuba nginakho konke, wamcindezela wasamukela ke. Verse 12. Wayesethi, asisuke sihambe, ngihambe phambi kwakho. Verse 13. Wathi kuye, inkosi yami yazi ukuthi abantwana abancane nokuthi izivu nezinkomazi ezinami zizindlezana. Uma bezishishinga usuku olulodwa umhlambi wonke uyakufa. Verse 14. Ake idlule inkosi phambi kwenceku yayo, mina ngiseseze njengokuhamba kwempahla ephambi kwami, nanjengokuhamba kwabantwana, ngize ngifike enkosini yami eseyire. Verse 15. U-Isawu wathi, ake ngishiye kuwe abanye abantu bami, wathi ngani na, mangifumane umusa emehlweni enkosi. Verse 16. U-Isawu wayesebuyela endleleni yakhe ngalolo suku waye eseyire. Verse 17. UJakobe wasuka waya eSukoti, wazakhela indlu, wenzela izinkomo zakhe amathanga, ngalokho igama laleyo ndawo lathiwa iSukoti. Verse 18. UJakobe wafika kahle emzini waseShekemu osezweni laseKhanani, evele ePhadamu Aramu, wamisa itende lakhe phambi komuzi. Verse 19. Wathenga isiqephu sezwe lapho ebemise khona itende lakhe esandleni samadodana kaHamori uyise kaShekemu, ngamakesida ayikhulu. Verse 20. Wakha khona i-altare, walibiza ukuthi Eloi Elohehe Israyeli.